Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
I go to my change. I cook up and I'm back on my quick.
They come on my quick.
Demon Finn Pills.
Umwachi ulikumpela tipira marento. Sabile na safu na lalunda pona ghetto. Lonchi shatini ya ringi lanchi tako kendo. Agushitala mashale moneka kotu pendo. Sala nifola ya kamalonda bagetzi. Tekute mofifale ya nichipa supergeti. Tuwa mkoko lalileti. Investigate wala kukoka leti. Aba peta pwela lepe kuba fiash. Pwela lepe kuba fiash. Kuba fiash. Kuba fiash. Kuba fiash. Kuba fiash. Kuba fiash.
Drop these upon the kids, run down.